ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngengosibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict we-Christianity Works. Ukushebeleza ngomkhumbi kukuyikhipha okuthokozelwa ngabaningi emhlabeni. Hlehlehle, bangaphezu ka-30 million abantu emhlabeni wonke nyakenye ababeshebeleza ngemkhumbi bevakasha beyikhipha. Okwesibalo lesi okulindeleke ukuthi eminyakeni emithathu sikhule sifinyelele ku-40 million. Impela, ingakho kukuyikhipha okumnandi ngoba masungenile nje emkhumbini unjengomuntu ohlukene nomhlaba. Konke kuyimisebenzi yosuku uyakukhohlwa ngesikhathi usantweza olwandle. Konke kuqoqiwe kwabekwa la eduze kuwe. Wena ibiliboco, wenani nokuningi kulapha ngaphakathi. Angikuxoxele. Kwaye kwanesidlo la khona zayimbiwe insele yazimba yayishiya. Babeficela ukucobezela izisu kwi-first class dinner ye-menu eyabe yenziwe i-RMS Titanic. Lalithambe emilanga usuku kwakumhla ka-14 April 1912. Asikho isitshulo esasingekho kwezekhethelo. Khala mfoloko, mese, plate, ngapha nangapha. Ngiyakutshela wena, kwakungamashibidwane kwehle isiphundu, ungeke wasinika isagugu esingaboni. Nazo zonke iziphuzo zaseFrance zayidekiwe, dideka amehlo engazi ukuthi akhetheni kusaleni ngoba injani. Pho, olokufa alitsheli. Kwaba phakathi nazo lesi sidlo sekhethelo. La khona iTitanic yavese yangquzula intabaqhwa yasolwandle, iceberg. Okwathi emva kwamahora ambalwa lomkhumbi, okwakade kuthiwena inkuzanguza lena engaziki yavese yaxayeka iTitanic. Qede yangceza umbili yazika yayoshona otweni lolwandle. Kwaba sekukushona kwelanga njalo kule mphefumulo. Laba bafo babephile mnandi impilo le emkhunjini odlula yonke eminye ngobukhazikhazi nokuqina. Nokho okwathi njengesele ebusuku lento abaqhwa eyanquzula iTitanic yaphuca abantu abangu-1500 ukuphila kwabo qobo. Isambulo 3 verse 3. Ngakho ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani kugcine uphenduke. Ngokuba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Sihlobo sami, noma ngabe impilo ingabukeki ukuthebeleka mnandi kukuhle konke kudelile, kodwa ukuphetha kwakho nokwami kungavele kufike ngokuphazema kweso. Qede sisho njengoba sisho njengezenze sithi nangubela. Umbuzo sihlobo sami, ngakube usukulungele yini ukuphetha kwa impilo yakho? Phaphama, beka ithemba lakho kuJesu owakufela esiphambanweni wavuka ukuza kusindise. Guqula inhliziyo yakho nempilo yakho ngoba awazi ukuthi isiphetho sakho sofika. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.